dembe heri obuntu ekitiibwa. Waliwo okunoonyereza okukolebwa ne kizuulibwa nti amawanga aganyomebwa ethnic minorities mu ngeri yaaganyera erigazze galekebwa ebbali mu byenjigiriza eby'omutindo mu Uganda. Alipo kiraga nti ebintu nga omuwendo ogw'abasomesa, ssente zigenda mu masomero mu bitundu bino, n'omuwendo ogw'ebyena abaana mwe basomera kukyali kusomoza kwa maanyi nnyo mu masomero mu bitundu awali amawanga gayisibwamu amaaso. Okunoonyereza kuno kwakoleddwa ab'akakiiko ka Communities Commission okumala ekiseera kya mwaka mulamba mu bitundu 20 okuli ebitundu by'e Masaba, Karamoja, Rwenzori ne West Nile. Kyazuuliddwa nti newankubadde okusoma ku mutendera gwa primary si kwa kusasulirwa, emisoso emyalo egiwerekera okuli ebyambalo by'amasomero uniform, emmere, entambula n'ebyalo bikugira nnyo abantu abava mu mawanga ag'obuwangwa obunyomebwa, so nga n'ebisomesebwa ebitazosoboza nnimi na buwangwa byabwe n'ebyafaayo tebisikiriza bulungi bantu okutwala abaana mu masomero. Akakiiko kawadde amagezi nti abateekateeka ebisomesebwa bayingizeemu ennimi ez'abantu kika kino, batendeke abasomesa ava mu bitundu bino mwennyini, abatuuze banyumirwe n'okusikirizibwa okutwala abaana mu masomero. Tetuwa Isaabirye Babirye ye yasomye ebyavudde mu kunoonyereza.
Engendo mpanvu abaana ze batambula okugenda, ate kuba abasinga bawangalira mu nsozi, enkuba bw'etonnya kizibu nnyo abaana bano okufubutukeyo mu nsozi waggulu ne bagenda ku masomero. N'ekirala, omutindo gw'ebyensoma, ebizimbe n'ensomesa yennyini, ebikozesebwa mu kusomesa nabyo tebiriiyo, abasomesa nabo ba muswaba, n'ebizimbe nabyo biri yegeyege. Ebyazuuliddwa ennyo kwe kulaba nti abaana bano basomera mu mbeera tasaanidde, abamu batuula mu ttaka, abamu baabajja ebibaawo kwe batuula, n'olaba nti ate n'ebibiina bibeeramu abaana bangi.
Akati minisita omubeezi akola ku nsonga ez'ebyobuwangwa mu minisitule ekikula ky'abampisi Mutuuza asuubizza okwanja alipoota neri olukiiko lw'abaminisita basobole okubiwa enkizi ebigwanidde okussibwa mu nkola.
Kyesanze nti abantu abatofuna buweereza nga abalala bonna bwe bafuna ennimi zeboogera tezuwaniibwangako ne mu constitution yaffe teziriimu, kati tulowoozesaamu tetusobola okukora fenna, tuwandikire gavumenti ebasalireko akatundu ku ttaka lye baabeerangamu basobole okubatuukizaako obuweereza, amakubo, amazzi, amasomero. Ekyokubiri, engeri gye baabeerangamu mu nsiko, balina ebintu bye bamanyi okuba nti obeera mu nsiko awabeera enjovu biki abalala bibakanga bibalyarugwa kyebikulya obubanga olina obukodyo, tetulowooza nti obukodyo obwo tuyinza obukozesa ne tubufunamu, kubanga abajja okukyara tuwere basobola okwetaaga okumanya by'oyogera oba ebikubeesaawo mu mbeera bw'etyo, kati oyo n'omutubufura atuwere sigaiti.